uRuth 2:1. UNaomi wayenesihlobo somyeni wakhe, umuntu ocebileyo owomndeni ka-Elimeleki igama lakhe linguBowazi. Verse 2. uRuth wakaMowabi wathi kuNaomi, mangihambe ngiyensimini ngikhothoze ezikhwetshini emva kwalowo engiyakufumana umusa emehlweni akhe, wathi kuye, hamba ndodakazi yami. Verse 3. Wahamba waya wakhothoza ensimini emva kwabavuni, kwase kwenzeka ukuba afike esiqeshini sensimi sikaBowazi womndeni ka-Elimeleki. Verse 4. Bheka uBowazi wafika evela eBhethlehema wathi kwabavunayo, uJehova makabe nani, bathi kuye, uJehova makakubusise. Verse 5. Wayesethi uBowazi encekwini yakhe eyayibekwe phezu kwabavuni, ngekabani lentombazana na? Verse 6. Inceku yayibekwe phezu kwabavuni yaphendula yathi, kuyintombazanane yakaMowabi ebuye noNaomi ezweni lakaMowabi. Verse 7. Ithe, ake ngikhothoze ngibuthe ezithungwini emva kwabavuni. Selokhu ifikile iqhubekile kusukela ekuseni kuze kube manje, ihlale kancane endlini kuphela. Verse 8. UBowazi wayesethi kuRuthi, angithi uyezwa ndodakazi yami, ungayi ukukhothoza kwenye insimu futhi ungasuki lapha, kepha namathela kuwo amantombazane ami lapha. Verse 9. Amehlo akho mawabe sensimini ayivunayo uwalandele. Angithi ngiyalile abafana ukuba bangakuthinti na, nxa womile yana zitshena uphuze lokho abakukhileyo abafana. Verse 10. Wayesuka ngobuso bakhe wakhothamela emhlabathini wathi kuye, ngifumanelene umusa emehlweni akho ukuba unginake lokhu ngingowezizwe na? Verse 11. UBowazi waphendula wathi kuye, kubikiwe kimi konke omenzele khona unyokozala selokhu afa umyeni wakho, nokuthi ushiyile uyihlo nonyoko nezwe lokuzala kwakho weza kubantu ongabazanga ngaphambili. Verse 12. uJehova makakuvuze ngomsebenzi wakho, uphiwe umvuzo opheleleyo nguJehova uNkulunkulu wezwe oze ukuba uphelele phansi kwamaphiko akhe. Verse 13. Wathi, mangifumane umusa emehlweni akho Nkosi, ngokuba ngiduduzile nangokuba ukhulume kahle kuyo incekukazi yakho, noma nginge njengenye yezincekukazi zakho. Verse 14. Ngesikhathi sokudla uBowazi wathi kuye, woza lapha udle isinkwa ugcobhoze ucezu lakho kuvinika. Wahlala eceni kwabavuni wamnika utshwele, wadla wasutha washiya phansi. Verse 15. Esesukile kukhothozeni uBowazi wayala abafana bakhe wathi, makakhothona sesithungwini ningamkhathazi. Verse 16. Anoke nimkhiphele nokuthile ezithungwini kushiyo ukuba akukhothoze ningamsuli. Verse 17. Wakhothoza-ke ensimini kwaze kwahla, wakubhula lokho abekukhothozile kwakungathi yi-efa lebhali. Verse 18. Wakuthatha wangena emzini uninazala wabona lokho abekukhothozile, wakhipha wamnika lokho akushile esesuthile. Verse 19. Uninazala wathi kuye, ukhothozephi namuhla na, usebenzephi? Makabusiswe lowo okunakileyo. Wamtshela uninazala ukuthi ubesebenza kubani, wathi, igama lomuntu engisebenzile kuye namuhla linguBowazi. Verse 20. UNaomi wathi kumalukazana wakhe, makabusiswe nguJehova, ungayekanga umusa wakhe kwabaphilileyo nakwabafileyo. UNaomi wathi kuye, lowo muntu uyisihlobo sethu, ungowabahlengi bethu. Verse 21. URuth wakaMowabi wathi, yebo, wathi kimi, wona amathela kubafana bami baze baqede konke okuvuna kwami. Verse 22. UNaomi wayesethi kuRuthi, umalokazana wakhe, kuhle ndodakazi yami ukuba uphume namantombazane akhe ungafikela kwenye insimu. Verse 23. Wayesenamathela-ke kuwo amantombazane kaBowazi ukukhothoza kwaze kwaba sekugcineni kokuvuna kwebhali nokakolweni, wahlala-ke noninazala.